Kama eva zwenyo. Nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama nsaba tuwonge ekiseera kino gyali. Kitaffe omwagala tukwebaza olw'ekisa kyo ekingi nate era tukusinza tuggulumiza tukutendereza kino ky'ekigambo kyayi Mukama ky'ekyokulya kyaffe ayi Mukama kino ky'ekigambo kyayi Mukama ky'ekyokunywa kyaffe ayi Mukama tusaba mu linnya erya Yesu Kristo nga tukiwuliriza emmeeme zaffe emitima gyaffe emyoyo gyaffe byonna ayi Mukama bibesonge gye kiri obutataaganyizibwa era obutakibbibwako mulamu ayi Mukama tugukwatire ddala ogukyusiza ddala obulamu bwaffe okusobozesa okubala era okubaza ebibala ebingi ebinaasigawo nebyeyongera n'obungi erinnyayo lyongera okugulumizibwa n'okutenderezebwa emirembe gyonna tugana sitaani enkweze n'emitego gyogezaako kitubbako mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Kama yeebazibwe. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli Isirayiri egwa mu kusinza bakatonda abalala ekitundu ekisooka. Isirayiri egwa mu kusinza bakatonda abalala ekitundu ekisooka. Tugenda kusinziira mu kitabo ky'okuva esuula eyasatu mu bbiri va ku linnya olusooka okutuusa ku lw'ekkumi n'ennya. Nga mu ssuula yaffe leero tulaba engeri gy'ekyogerwa nti oyinza okujja omuntu mu kyalo mu bwangu naye si kyangu kujja kyalo mu muntu. Mwe tulabira ekibi mu mbala z'abantu bwe kituyinza embagirawo ne tuba mu kubeerwa kwa Mukama. Nate tulaba obwegayirizi bwa Musa, musajja wa Mukama Katonda, kyokka naye eyali omuntu obuntu era omwonoonyi nga bonna. Ne tulaba n'obusaasizi awamu n'ekisa kya Mukama Katonda, kyokka ate awamu n'obwenkanya bwe. That though he is so merciful and gracious, he is still a just God. Mulundi ogwaggwa twaleka Mukama awadde Musa ebipande eby'amayinja ebibiri kwe yali awandiisa amateeka g'endagaano ye ne Isirayiri. Kyokka emmanga mu nsiisira z'abaana ba Isirayiri omulabe yali alumbye sitaani w'omwoyo gw'obujeemu ng'abayinzizza. Bwe tusoma ssuula ya asatu mu bbiri olunnya olusooka mu kitabo ky'okuva lugamba nti abantu bwe baalabanga Musa aluddeyo nnyo ku lusozi ne bakuŋŋaanira awali Alooni ne bamugamba nti, jangu otukolere bakatonda abanaatukulembera, kubanga Musa ono eyatujja mu nsi y'e Misiri tetumanyi kimutuuseeko. Wow. Okulwayo kwa Musa kirabika nga we tukwewuunyeza ebbanga gye tuzze tumulaba ng'ayambuse waggulu ku lusozi Sinaayi ekire kimubikiddeyo. Yagenda ne Yosuwa nga we twalaba omulundi ogwedde naye n'amuleka emmangako ye n'alinnya waggulu, kyokka n'amala ennaku 40. Bwe kirabika nti bo abaana ba Isirayiri be yaleka gye twalabira mu ssuula ya 24 kyabeerabiza eyo byonna Musa bye yali abakoledde ng'omukulembeze waabwe bukyabava mu Misiri. Era ne Katonda waabwe eyali abimukozesezza kikwewuunyisa. Lwaki bwe baalabanga Musa aluddeyo ebbanga gwanvu tebaso kamukungu bagira gamenti osanga tetuliddamu laba tubena akasera kokungu bagira Musa afubye nnyo otugumikiriza afubye nnyo otwagaza notwagaza Katonda naye tebakiroza nako nebasaba Aloni abakolere bakatonda abala lwaki tebasaba Aloni nti nga Musa weyakuleka ng'omusigire kati tukulembere mu kifo kye kitebereze bwe tukiraba nti obujeemu eri obukulembeze buba bujeemu eri Mukama Katonda abusawo kino kyefaananyiriza ekyakabaka Sawulo oba mujjukira weyakoowa okulindira nabbi Samwiri mu kitabo kya Samwiri ekisooka esula 13 okuva ku nnyoro 8 ekyamuleetera entandikwa y'enkomerero y'obufuge bwe n'obulamu bwe okutandika okubbikwa kubanga eyo mu Samwiri 13 tuwulirwa nti we yalinda okumala ennaku 7 nga Samwiri tamulaba n'asalawo olw'okuba yali atidde abasirikale nga bamulekerera aweeyo saddaaka yalina okukolwa nnabbi kyokka abaye akatandika oba amaliriza Samwiri n'akola ki n'atuuka n'amubuuza ki ky'okoze ebyaddako muyinza okusomayo ne bumanya mu buwanvu kyokka naffe kitusoomooza obutakoowa kulindirira Mukama waffe Yesu Kristo eyatugamba nti akomawo mu bbanga tono kyokka kati nga emyaka mingi nnyo edda ng'abalowooza nti kaaludde okudda talidda bw'osoma mu Peetero ekyokubiri essula ey'okusatu olunyiriri olw'okusatu n'olw'okuna olaba omutume Peetero we yabuulirira abo abaali bamuwuliriza oyinza oluvannyuma k'okusoma okutuusiza ddala ku nnyoro 13 nti ebiseera ffe bye tuwegerera okutuukirizibwamu okwagala kwa Katonda ate si bwe butereevu bw'ebiseera byatugerera okutuukirizaamu okwagala kwe kubanga ebirowoozo bye bisukkuluma wala ebirowoozo byaffe n'enteekateeka ze zisinga ezaffe obulungi Mukama yeebazibwe n'olwekyo tulaba wano nti Isirayiri osanga zaawera ennaku 39 ne bagamba Musa ng'aluddeyo tukolere bakatonda abalala ate olwana ng'akola ki ng'asimbula okuvaayo Mukama n'amugamba nti nkusiibula naye ekiri emmanga kitokota sikisaanikire era nga we tulabye wano Sawulo ennaku olw'omusanvu oba kawungeezi ako ng'akooye okulinda era ne Samwiri we yatuukira nekinjigiriza nkyosanga osanga oba kiba mu by'okulabirako bino nti Mukama kyanteekerateekera we nkirindira n'essuubi eritaggwaawo ne mpulira nga kati akalimi kaweddeyo ak'okulinda mba neetaaga okulindayo okukooba waakiri olunaku lumu oba bbiri kubanga bubalukedde luba lunaku lwe kama yeebazibwe ne tutaggwaamu ssuubi ne tutaggwaamu kukkiriza ate kwebbika kubanga tulaba nti bano bwe baakoowa ne bagamba Aloni kijangu otukolere bakatonda abanaatukulembera kubanga Musa ono yatujja mu nsi y'e Misiri tetumanyi kimutuuseeko nga mwebyo kyemanyi nti tebyava ku kwogerwa kwolwo byava mu birowoozo ne mu nvuuvuumu ezaali mu nsiisira kye bannange Musa nga le tumulaba ye bannange Musa alidda ddi biki oba Aloni ne Kuli baali tebatabagana bulungi nabo simanyi. Na yenti amangu ago abo abeyama ogondere yoyo na ebyabalagirwa ngawe twasoma bagamba musule ya birimunya olunyoro musambu nyinza okutunulayo mukuvaye sule ya birimunya olunyoro musambu Musa yasitula ekitabo kyendagaano kiye kye yali awandiise ebyo Mukama bye yali amuwadde n'akisomera abantu nga bonna bawulira ne bagamba nti ebyo byonna Mukama byagambye tujja bikola era tunaamugonderanga. Wayise ennaku 38 bakyerabidde. Nga beerabidde ebisookerwako kw'ebyo byonna ebyali mu kitabo. Bw'osoma mu kuva essuula ey'abiri olunyiriri olw'okubiri okutuusa ku lw'okutaano ezigamba nti nze Mukama Katonda wo eyakujja mu Misiri, mu nsi gye mwafuulirwa abaddu. Tobeeranga na bakatonda abalala wabula nze nzekka. Tewookoleranga kintu kyonna ekyole ekifaanana n'ekintu kyonna ekiri waggulu mu ggulu oba wansi ku nsi oba ekiri mu mazzi agali wansi w'ensi. Tobivunnaamiranga so tobisinzanga kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa bujja. Mbonereza abaana olw'ebibi bya bakitaabwe n'ebya bajjajjaabwe okutuusa ku mulembe ogw'okusatu n'ogw'okuna ogwabo abankyawa. Ebyasookerwako ddala biwanditutte ng'ebisinga obukulu kyokka ate era bye beerabira. Si kitalo nnyo? Si kitalo nnyo? Okuba nti n'okuba bino byonna bye boogera baabyogera n'embuto embuto zaabwe nga zijjudde emmaanu kubanga era mu kiseera kino nga buli makya balonda ki? Maanu. Naye twekubemu ttooki oba naffe si bwe tuli weewaawo kubanga naffe Mukama atuwa okussa oluusi okunywa waakiri amazzi osanga sukaali abuze n'omwemulugunya kyokka ng'akuwadde obulamu n'akuwa n'amazzi ag'okunywa oba akuwadde engoye z'oyambadde kyokka n'owemulugunya nti takuwadde eziri ku mulembe n'olowooza nti takyakufaako. Kaseera kabadde kakasiriikiriro twekubemu ttooki. Kubanga bwe tuba bwe tutyo tuba abo abeerabira Mukama, abeerabira amateeka ge, abeerabira ebisuubizo bye byonna awamu n'obujulizi bw'ekisa kye gye tuli ekitubeerera ekijja buli makya. Okusoomoozebwa kwa maanyi nnyo gye ndi nsuubira naawe gy'oli. Weewaawo tweyongereyo okusoma nyiriri olw'okubiri okutuusa ku lw'omukaaga. Kyaloni n'abaddamu nti mwambule empeta eza zaabu bakyala bammwe ne batabani bammwe ne bawala bammwe ze bambadde ku matu gaabwe muzindeetere. Awo abantu bonna ne beenaanulako empeta zaabwe eza zaabu ez'okumatu ne bazireetera Alooni. Alooni n'azisaanuusa zaabu eyavaamu n'agibumbamu ennyana ng'agirongoosa n'ekyuma. Ne balyoka boogera nti, "Bano be Katonda bo gwe Isirayiri abaakujja mu nsi y'e Misiri." Alooni bwe yalaba ebyo n'azimba ekyoto mu maaso g'ennyana n'alyoka alangira nti, "Enkya tujja kukolera Mukama embaga." Awo enkeera abantu ne bazuukuka ku makya ne bawaayo ebiweebwayo ebyokebwa ne baleeta n'ebiweebwayo olw'emirembe ne batuula ne balya era ne banywa ne basituka ne bakola effujjo. Noza mula wajevya gwera. Ntinga. Aloni eyali alekedwa Musa. Okusala emisango. Obo kumala ensonga zonna awamu ne kuri. Musule ya bilimu nyoro nyoro wa kuminenya. Ye chitabo chinechokuva. Ye. Asendedwa. N'abalagira bakolechi. Bena anuleko empeta mu matu oba ne mu ngalo oba ne mu nnyindo baba mubaziteekanga ne mu nnimi bazimukwase osanga yalooza nti wanaki bagamba bajja kugamba nti ekyo kizibu nnyo tetujja kikola naye nga wetumanyi okusendebwa kusendebwa kwoyo aba awabye aseredde kuba kulina kugirwa so si kuyambwa. Mkama yebaziwe. Twayo nanga enjogera edda. Nchoserera notagwa. Luganda rumenye fumuko. Na henga mumisomero nga tuzanya. Ngoli wagwa tumugambo oserera notagwa. Naseko gambo wali agudde na kolachi. Naseka. Nata ulira nyo. Saro. Na henga chigambo anti. Oba yekuri yabigana binabana ba Isiraeli bebali bamugamba ne bamukuba amayinja nafa chabata damu kuri lwako neyate olwokutya abantu okusinga okutya mukama tulaba nti Aroni yagendera kubye bamusaba tenga Bible yetugama mu ngero Proverbs esule soka onyoro musanvu ntikale mukutya mukama amagezi mwegasokera era mwegeyongerera norecho mubuta kya mukama obusiru mwebutanikira era nebukola ki neweyongerera omu ate nengero abiri mu mwenda onyoro abiri mu tano ngero abiri mu mwenda abiri mu tano lugamba nti okutya omuntu kuleeta ekyambika naye buli eyeesiga mukama anaabanga mirembe kama yebaziwe kubanga mu mbeera z'okusoomoozebwa ffenna ze tuyitamu emirundi egisinga zitujjira oba zitutomera mu ngeri y'okutya ate nga kye tuba tusinga okutya be bantu si bwe gubeera. Naye tubuulirwa nti naye buli eyeesiga mukama anaabanga mirembe. Nga tukyebuuza oba Aloni mu kaseera kano teyalinaamu magezi gagaana ebyo byonna waakiri okubyesamba neera twekakase nti si we guli naffe kennyini. Wow. Wetusoma okuva ku nyoro omusanvu okutuusa ku lwekkumi zigamba nti mukama n'agamba Musa nti serengeta kubanga abantu bo be wajja mu nsi ey'e Misiri boonoonye tebereza mukama kaakati nabo abeegaanye kubanga bamwegaanye nyoro omunana bavudde mangu mu kkubo lye nabalagira beekoledde ennyana ensaanuuse ne bagisinza ne bagireetera ebiweebwayo ne boogera nti bano be bakatonda abo gwe Isirayiri abaakujja mu nsi ey'e Misiri. Mukama n'agamba Musa nti abantu bano mbalabye era ndabye nga bakakanyavu kale kaakano ndeka obusungu bwange bubabuubuukireko mbazikirize kyokka gwe ndikufuula eggwanga ekkulu. Muwulire ebigambo bya Mukama. Kubanga tukiraba nti ne gye baali waggulu ku lusozi Musa ne Mukama. Mukama ye abeera buli wamu era awulira era alaba buli kimu buli wamu. Yali alaba bulungi era ng'awulira bulungi byonna ebyali bigenda mu maaso mu nsiisira z'abaana ba Isirayiri. Ho, era nga bwalaba byonna ne bye tukola ekiro kabe kasinge ne bye tulooza munda muffe oba olooza oba okufumiitiriza mutima oba mu bwongo n'amanya bulungi ki kye tuli ne bwe gwali nti ne bwe tulimba abalala oba naffe bwe twerimba ye abaatulaba era tutegeera bulungi weewaawo nti weewaawo n'olwekyo ekyo nakyo kyakusoomoozebwa ky'amaanyi. Bino byonna Isirayiri bye baali bakola baali babikola musana ttuku era mu lwatu. Simanyi lwaki abaalaba olusozi nga lujjako laddu ng'omuliro gwakayakana ku lusozi n'ebire n'amaloboozi amangi tebaasobola kwekuba mutima ne bagamba naye bwe tuteekyusaamu binaatubeera bitya. Tulaba obwegayirizi bwa Musa obusooka ng'akyali waggulu ku lusozi va ku nnyiriri olw'ekkumi n'olumu kutuusa ku lw'ekkumi n'ennya nti naye Musa ne yeegayirira Mukama Katonda we n'agamba nti lwaki obusungu bwo bububuukira abantu bo be wajja mu nsi y'e Misiri n'obuyinza awamu n'omukono gwo ogw'amaanyi? Ne Musa abamuddiza abagambye nti amugamba nti si bange wabula babo gwe wabajja mu Misiri era wabajjayo n'amaanyi go wabajjayo n'obuyinza bwo tebyali byange. Mukiraba era bwatyo bwayingira mu bwegayirizi n'amugamba nti lwaki okwogeza Abamisiri nti yabatwala ng'agenderedde kubakola kabi abattire mu nsozi abazikirize bave ku nsi azin mu kifo kya bo okuwaayo saddaaka bo okufuuka saddaaka. N'amugamba nti nyiigulukuka obusungu obububuuka bukuveeko oleme kuleeta bulabe ku bantu bo. Jjukira abaweereza bo Ibulayimu ne Isaaka ne Isirayiri be walayirira gwe kennyini n'obagamba nti ndyaza bazzukulu bammwe ng'emmunyeenye ez'oku ggulu era n'ensi eno gye mbasuubizza ndigiwa bazzukulu bammwe era eribeera omugabo gwammwe ennaku zonna. Mukama akabi ke yali ategese okukola abantu be n'atakaleeta. Weewaawo abakuba ggwe tewandye yanzizza nnyo Mukama nti weewaawo nze gw'oba ofuula eggwanga ekkulu? Abantu bano mazima ddala nange ndaba bayitiridde obukakanyavu bw'emitima. Nzosanga we nandirowoozezza naye simanyi gwe gy'oli. Naye twebaza nnyo Mukama nti kubanga mu Musa tuyigirizibwa obwetaavu bw'okwegayirira abantu bonna naddala abaagalwa ab'enganda zaffe n'emikwano. Kubanga era abamu ku bo mu baagalwa ab'enganda oba ab'emikwano abamu ku babba baffe oba bakyala baffe batuyisa obubi ennyo nga bava mu kwagala kwa Mukama ne batulumya oba ne batunyiiza oba ne batukaabya n'otukaabya naye tetulina basuulirira ku kye tuyiga wano. Kubanga bwe bwali obuvunaanyizibwa bwa Musa okuyimirirawo mu mwatwa era yabutwala yabutwalirawo kanti twale nti kyali kisa kya Mukama. Naye ekyo ekisa ekimu era kye kitubeera buli kaseera kubanga osalawo okugenda mu nsobi oba okuva mu nsobi. Bwe tusoma tubuulirirwa nti toganya kibi kuwangula oba kuwangula n'obubi naye kiwangule n'obutuukirivu. Nti akukola obubi oba akuyisa obubi toganya kuangulwa nsobi na chibiche kugendera yo na ye omwegatteko wabula chuka oveyo osanga mukuvayo okwo na ye wobokola ki womujayo kama ebazu tumanye bulungi nti siguno gwe mulundi gokka Isirayiri gwe yali ezzenge jemera mukama na ye atera sigwe gwakoma mirundi mingi nyera je tujja maaso okulaba ngawe tusoma Bible buli kaseera tulabanga Isirayiri bajemu nyeri mukama era bwe yayitanga bannabbi mu biro bya bannabbi ne yebuuza nti mu kiseera kino tewali musajja n'omu yenna anayimira mu watwa gwa Isirayiri obusungu bwange buleme babu bubuukirako ngawe gwandibadde gye tuli nti teri muntu mu kika kino teri muntu mu lulyo luno teri muntu mu lunyiriri luno teri muntu mu njeno ayinza okuyimirawo mu watwa obusungu bwange obw'amazima oba obw'ensonga ne butabuubuukira ku zadde ly'abano ne bawonyezebwa ne bafuna okubeerwa kubanga tuli mu biro ebyekisa weewaawo kaakati teebereza oba mu mulembe gw'amateeka waalingayo ebiro ebyekisa ate olwo mu biro byaffe bye tulimu ebyenjiri nga Yesu Kristo atufuukidde omutango nga twegayira bwegayirizi mu linnya erya Yesu Kristo n'olw'omusaayi gwa Yesu Kristo ne tutukuzibwa era ne tutuukirizibwa obulamu bwaffe n'embeera z'obulamu bwaffe ne bitukuzibwa era ne bituukirizibwa ne biddizibwa eri obwa Katonda. Mulaba nti kaakati obuyinza n'obusobozi tubulina okusingako kwe baali Musa ne bannabbi bonna era nga tumanyi bulungi nti Musa nga we tujja okulaba omulundi oguddako nga bajjajjaabe Leevi we baali yalina obusungu buyitirivu naye mu kaseera nga kano era yalina ekyokukola ekyataasa Isirayiri abangi ku bo ne batazikirizibwa wadde tujja kulaba era nga mwalimu abazikirizibwa olw'ekibi nga we twabuuliddwa nti Katonda mwenkanya n'olwekyo kiba kikulu nnyo ne twegayiranga Mukama atusaasire wamu n'abo ab'enganda abaagalwa baffe abako n'emikwano tumujjukize ebisuubizo bye nga mu kya Yokaana baluwa Yokaana ensooka esuula esooka olunyoro omwenda olutugamba nti naye we twatula ebibi byaffe ye mwensigwa era mutuukirivu okutusonyiwa n'okutunaazaako obutali butuukirivu bwonna oba Isaaya esuula esooka olunyoro 18 Mukama kennyini mwagamba nti mujje nno tukubaganye ebirowoozo bwayogera Mukama ebibi byammwe ne biba ng'olugoye olumyufu binaafuuka byeru ng'omuzira era ne binaaba bitwakaavu nga langi emyufu enkwafu binaatukula ng'ebyoya by'endiga teeberezanga Mukama yagamba nti mujje tuteesaganye n'ekiba nti mwonoonye nnyo mutwakadde nge olugoye olumyufu obukwafu era waliwo obusobozi bw'okubafuusanga ab'ebyoya ebyendiga wool original wool abeera mweru sikyo kyensaba nti mu kufumiitiriza kw'ebyo bye tuyiseemu amakya ga leero nayagadde essuula ngigabanyeemu ebitundu bibiri nga tumaliriza tutwale okusoomoozebwa kuno kwonna kwe tulabye tumanye obulungi n'ekitiibwa n'omugaso gw'okulindiriranga Mukama butaweera obutakoowa tumanye obutereevu bw'ebyo ebitugwanidde ogonderanga Mukama ngawe biri ebyo ebitugasa mwe tuganyululwa okuba obulungi tumwe ekitiibwa era tumwese ekitiibwa era tube abeegayirizi kurafe nukurabo baga ruaba febo na mkama yebazi neobanga chizibu nyo jori obanga tusubuli la dela kuja kwega ira omna vega ilizikuroku na buli rakuna kaungezi munju yonga tunawa kwebaka omanyivu nji nti egwanga lyaffe abenganda zaffe abakone mikwano bali mu kibi bazikirira bali kukuba eribatwala mu geye ate osanga nga otobegayire naawe bajja kusika bakutwale newe twegayira mukama omwoyo omutukuvu nga atusobozesa olw'okuyimusa kwaffe emmeeme zaffe gyali aba n'ekyokuddamu nga bwe tubuulirwa mu lunyiro lw'ekkumi n'ennya nti mukama akabi ke yali ategese okukola abantu n'atakaleeta. Kama yebazo tusabe. Kitaffe omwagalwa, ayi mukama Katonda waffe omulungi, tukusinza, tukugulumiza, tukutendereza era tukusuuta olw'obwesimbu n'obwesigwa bwo nti ffe n'otabeera beesimbu era obeera mwesimbu era mwesigwa. Mu kisa kyo ekingi ekitubeerera ekijja buli makya, tukwegayira amakya gaayo otusaasire, otusaasire, otusaasire ayi mukama otusonyiwe okwonoona kwaffe kwonna mu ndowooza, mu bigambo n'ebikolwa, mu bugenderevu ne mutali bugenderevu mwe twonoonye gy'oli, ne tujeemera ebiragiro byo, ne twerabira ebisuubizo byo. Tukusaba ayi mukama otusonyiwe. Twegayira ku lwa kitaffe, bannyaffe, bajjajjaffe bonna abakyali abalamu mukama. Twegayira ayi mukama ku lwa b'enganda zaffe bonna abakona emikwano. Saasira ekibuga kyaffe kino Kampala wamu n'ensi yaffe eno Uganda, abakulembeze baabyo ayi mukama. Tuddiremu Katonda waffe omulungi otulokole. Tuddiremu ayi mukama otulokole. Tukwegayira olw'omusaayi gwa Yesu Kristo otusonyiwe era otuddiremu. Oteke amateeka ago mu mitima gyaffe nga wasuubiza mu Yeremiya. Emitima gyaffe ayi mukama Katonda waffe gireme kuva mu kwagala kwo. Katonda waffe omulungi tukwebaza kubanga Yesu Kristo yajja tube balamu emirembe gyonna. Era olw'okuba nti Yesu Kristo we bulamu era kwe kuzuukira, twewonga gy'oli nga tusabira ekkanisa yo, abasumba, baweereza abo bonna abatulyowa emyoyo, n'abo bonna ayi mukama ab'oluganda, abaami n'abakyala, abalenzi n'abawala be tukuŋŋaana nabo mu kkanisa yo. Otubeera ayi mukama, ebiro bye tulimu ayi mukama eby'okugezesebwa okuyitirivu obituwanguza ayi mukama. Tuleme kutwalizibwa nvuuvuumo na kusikirizibwa kwa nsi oba emibiri gyaffe. Otuddiremu Katonda waffe omulungi okubeera ekyo ddala ky'oyagala tubeere. Tube ayi mukama mu ssanyu erya nnamaddala, tube mu mirembe egya nnamaddala era tutambulire mutuukirivu mu mwoyo omutukuvu. Byonna ayi mukama tubikusaba nga tukwegayira mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe.